Ooh, yeah. Hallelujah.
Jesus.
Mungu wa mbinguni ni Mungu unayetisha. Mungu unayeweza mambo yote. Hallelujah.
Mungu, wewe,
Nebukadreza na kujua we muwe. Yeah, yeah. Hallelujah. Yeah.
Unaweza Bwana.
Unaweza hata kwenye moto. We muwe.
From nothing to something.